gina mbara zaza gumusubirizo nabonaga kwambuka ari urizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo kambwira ko waneranye erega nubwo nakubonaga waruhari ahubwo nuko nari naguye isari mana wa